unachanganya akili yangu tabasamu ndo unadunda moyo wangu akikata anavyona
eba
kifua mata lipsi matata papai hapendi simama wima katoka masai nikimbana kwa kona analia na furahi alisaka